twara tujitanye ibihombo byose nagize ibyo byose twara bihombanye yao ya natwe tutagize none dore turagafashe
I bet I spend my million on you, my girl.